yote niamini, nawe kunipenda. Basi ridhika nami, sina kitu tale. Yangu bajaji sina taninga, ila naku promise,
promise me.
Na kesha kama gundi, tupata ngawila tuje kuvimba. Wangu naku promise,
promise.
Usijali wanosema maneno tu, wendo baba la baba, mabazoka tunatema kwetu sebene tu, usiku na mchana. Usijali wanosema kama bazoka tunatema. Oh baby,
Unanichanganya,
oh baby. Unanichanganya, wendo shamba langu, nasubiri siku ya kuvuna. Nisha kuamini in my life, I swear baby na kukunda. Kama kambani katani, wapiga domo wote wamechunda. Penzi letu kama utani, hadi sasa bado linadunda. Usiache mlango wazi mawadhi kipenzi, usije mwiba ukakuchoma. Lindo wako wapeke, achana na wengine na kungonga. Usijali wanosema maneno tu, wendo baba la baba, mabazoka tunatema kwetu sebene tu, usiku na mchana. Usijali wanosema kama bazoka tunatema. Oh baby,
Let's bone break it.